Ubalisa wakhuliswa ngumakhulu wakhe emveni kwengozi yebhasi eyehlela abazali bakhe kwibloko eya kwidolophi kugatyane. Masikhumbule Ubalisa nomakhulu babezihlalela bobabini kuRondawu. Bahlupheka ngakumbi emveni kosweleka konomathamsanqa intomkamakhulu ibiyibreadwinner. Uyalibona elishwangusha lehlela lefemeli. Eish, kodwa kunento endiyithandayo ngomakhulu kweli bali. Umakhulu ulikholwa kwaye akalileli bantwini, kodwa ulilela kuThixo wakhe ngoba abantu yabazi bazoyenza intlekisa intlungu yakhe. Nangoku umjonge kungesabatha uphethe iBhayibhile yakhe, uzithele chu noBalisa umzukulwana wakhe. Basingisele kwindlu kaYehova enqabarha, bathe chu yatshisa ilanga, bathe besesidrayini bamiselwa yimoto kamfundisi wabo uJobela. Molo makhulu, unjani ngale mina namhlanje? Molo mntanam, ndiyaphila ngenceba kaYehova umelusi wam. Unjani wena? Nam ndiyaphila ngenqaka Yesu Kristu umveli wam owafela izono zam. Makhulu, ikhulile intombi kanomathamsanqa, eyi uyafihla umhlaba. Umfundisi akaqaphelanga le ncoko yakhe yamthuluka uBalisa, kuba ukushiywa ngunina wakhe eselula loo nto kuye ayizange ibe lula. Yebantu impilo inzima, wakhala naye uZahara kunomathotholo. Bafikile ecaweni ngo-10 o'clock kutsho usiya kudumisa Thixo. Iyahlabelela le ntombi uBalisa, wehla umoyo ingcwele. Ngapha zizilwimi, ngapha zizililo, ngapha ngabatoliki. Simbona njalo owethu uThixo esimkhonzayo, ncehlile emazulwini. Bantu masihlale kuye ngoba nathi uhlala kuthi. Amen, yaphuma icawe. Abazalwane bachophile balinda ukutya, kuba ibiyikota yomama. UBalisa nomakhulu bagqibile ukutya, kanti nomfundisi ngokunjalo. Umfundisi uthe kumakhulu, uzungaxhalabi, zophinda ndijike nani ndiyonibetha emnyango. Wathi umakhulu, inkosi ikusikelele mntanam. Bantu, akumnandi uphiwa intsikelelo ngumntu omdala. Intlupheko kaBalisa nomakhulu umfundisi uyithethe kwaye yamlilisa loo nto. Yiloo nto umfundisi wasoloko ekho ekhayeni likamakhulu for ukumncedisa aphume entluphekweni. Waqala ngothenga ingxowa yamalophisi ngenjongo yovulela bona ishishini, kwaye uRonda kamakhulu wayekufitshane kunesikolo. Luckily abantwana besikolo babephuma bayothenga amalophisi kuloBalisa. Suke noBalisa ubuso bakhe bancuma, ngoba naye ekuseni ngoku ebesekwazi uvuka atye ipapa nxa yaya esikolweni, aphathe nesikhawulina njengabanye abantwana. We all shall prosper in the name of Jesus, kutsho ilizwi kwi-assembly. UBalisa walila hayi ngoba kutheni, zinceba zikaThixo ziyamlilisa, ngoba ebesengenathemba loba impilo ijika matya bezizonka. Loo nto nje wayenza uYesu, nakuwe ohluphekayo usenoyenza. Nakuwe ohluphekayo usenoyenza. Eli libali likaBalisa nomakhulu. Eli libali likaBalisa nomakhulu. Isiqiniso sesibini siyaqhubeka. Samora emaqhosheni sengwe no